exclusive from 7tunes.com.
I love music.
They call me what, Black L.
Boy,
I got another one. Hey, yo, Techno, you ready? Ichi chepe chikafika, ni story yo zivika. Kulibe ama kwanda, olo chikambo twekinga. Ichi bose ba freezer, mabaya tembo fukunyuka. Ichi chepe chikafika, ni story yo zivika. Kulibe ama kwanda, olo chikambo twekinga. Ichi bose ba freezer, mabaya tembo fukunyuka. Unatabe vibe, vibration. Dance vibe, vibration. Unatabe vibe, vibration. Wanna tabe vibe, vibration. Dance vibe, vibration. Wanna tabe vibe, vibration.
Boy,
iti tebe chikafika, chimaluanisa network. Mubiri kwambo cha vibrate, jeri ni mazifunza. Ucheni chimu zambiani, olo kapena nchimu kongore. Shinyanga nyisa west, monga moe pachi sas. Chiti dosa one by one pachi band. Sivo veka mwana chiri na mbuyo. Nchibalu ni taipi mwana chiku chosa tulo. Kulipe kero anga chire wa kwatu dance. Variko preach then fly wasala pants. Tiwa kwa demo dash ngole fwai cha dash. Ndaba ichiteve ichiteve chikafika. Ni story yo zivika. Kulipe ama kwanda olo chika ambo twekinga. Nishibuwa seva freezer. Mabaya tembo fukunyuka. Ichiteve chikafika. Ni story yo zivika. Kulipe ama kwanda olo chika ambo twekinga. Nishibuwa seva freezer. Mabaya tembo fukunyuka. Unatabe vibe. Vibration. Dance vibe. Vibration. Unatabe vibe. Vibration. Unatabe vibe. Vibration. Dance vibe. Vibration. Unatabe vibe. Vibration.
Okay, here comes Taonga. She heard a dance from Uluba ni Samalonda. Although my fans bango kunda ati boy. Ine jemele God, aya si matoy. I went close in omenya poka pose. And then she went down monga Victoria Falls. I think diwe mwana wa mulozi. And then she said Black L uzapanga ngozi. Before you came with voice of the neutral. Mama, wadonsa supernatural. Kwabwela let koma wankala wa fest. Monga waba place don't let diwa fest boy.
Ni story yo zivika. Kulipe ama kwanda, olo chika ambo twekinga. Nishibuwa seva freezer. Mabaya tembo fukunyuka, ichiteve chikafika. Ni story yo zivika. Kulipe ama kwanda, olo chika ambo twekinga. Nishibuwa seva freezer. Mabaya tembo fukunyuka. Unatabe vibe,
vibration.
Dance vibe,
vibration.
Unatabe vibe,
vibration.
Unatabe vibe,
vibration.
Dance vibe,
vibration.
Wana tabe vibe,
vibration.
Ichi chepe chikafika. Ni story yo zivika. Kulipe ama kwanda, olo chika ambo twekinga. Nishibuwa seva freezer. Mabaya tembo fukunyuka. Ichi chepe chikafika. Ni story yo zivika. Kulipe ama kwanda, olo chika ambo twekinga. Nishibuwa seva freezer. Mabaya tembo fukunyuka. Wana tabe vibe,
vibration.
Dance vibe,
vibration.
Unatabe vibe,
vibration.
Unatabe vibe,
vibration.
Dance vibe,
vibration.
Unatabe vibe,
vibration.
Oh yeah, ba. Ever since Zaku, Big H, I see you. Yini abonse mu street. John Lang, I got you. Let's get city where you at. One Lodano. It's your boy L. DJ Yoxy. I see you, bro. Violas is Smart King. Roda. Afulem, where you at? Big shout out to all the DJs across the nations.